Esula ya 29. Ne mwezi ogwo musanvu kunako olubereberyo olw'omwezi munabanga n'okukungana okutukuvu. Temukolanga mulimo gwonna ogw'emikono lwe lunaku olw'okufuuyirako amakondeere gye muli. Era munaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa okuba evvumbe eddungi eri Mukama. Ente envubuka emu, ente ennume emu, abaana b'endiga abalume omusanvu abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema. N'ekiweebwayo ekyako, obutto obulungi obutabuddwamu amafuta, ebitundu eby'ekkumi bisatu olw'ente, ebitundu eby'ekkumi bibiri olw'endiga ennume, n'ekitundu eky'ekkumi kimu olwa buli mwana gw'endiga ku baana b'endiga omusanvu. N'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi okubatangirira. Obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa eky'omwezi ogwakajja guboneke, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako ng'etteeka lyabyo bwe liri, okuba evvumbe eddungi ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Ne ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi ogwo ogw'omusanvu munaabanga n'okukuŋŋaana okutukuvu, era munaabonerezanga obulamu bwammwe. Temukolanga mulimu gwonna, naye munaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama okuba evvumbe eddungi, ente envubuka emu, endiga ennume emu, abaana b'endiga abalume musanvu abatannamala mwaka gumu banaabanga gye muli abataliiko bulema. N'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, obutto obulungi obutabuddwamu amafuta, ebitundu eby'ekkumi bisatu olw'ente, ebitundu eby'ekkumi bibiri olw'endiga ennume emu, ekitundu ekirala eky'ekkumi olwa buli mwana gw'endiga ku baana b'endiga omusanvu, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi obutassaako ekiweebwayo olw'ekibi eky'okutangirira, n'ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako. Ne ku lunaku olw'ekkumi n'ettaano olw'omwezi ogw'omusanvu munaabanga n'okukuŋŋaana okutukuvu. Temukolanga mulimu gwonna ogw'emikono, era munaakwatiranga embaga ennaku musanvu eri Mukama. Era munaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro, eky'evvumbe eddungi eri Mukama, ente envubuka 13, endiga ennume 2, abaana b'endiga abalume 14 abatannamala mwaka gumu banaabanga abataliiko bulema. N'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, obutta obulungi obutabuddwamu amafuta, ebitundu eby'ekkumi bisatu olwa buli nte ku nte 13, ebitundu eby'ekkumi bibiri olwa buli ndiga ennume ku ndiga ennume zombi, n'ekitundu ekirala eky'ekkumi olwa buli mwana gw'endiga ku baana b'endiga 14. N'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako. Ne ku lunaku olw'okubiri munaawangayo ente envubuka 12, endiga ennume 2, abaana b'endiga abalume 14 abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako olw'ente, olw'endiga ennume, n'olw'abaana b'endiga ng'omuwendo gwabyo bwe gunaabanga ng'etteeka bwe liri. N'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako. Ne ku lunaku olw'okusatu, ente 11, endiga ennume 2, abaana b'endiga abalume 14 abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako olw'ente, olw'endiga ennume, n'olw'abaana b'endiga ng'omuwendo gwabyo bwe gunaabanga ng'etteeka bwe liri. N'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako. Ne ku lunaku olw'okuna, ente 10, endiga ennume 2, abaana b'endiga abalume 14 abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema, ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako olw'ente, olw'endiga ennume, n'olw'abaana b'endiga ng'omuwendo gwabyo bwe gunaabanga ng'etteeka bwe liri. N'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako. Ne ku lunaku olw'okutaano, ente 9, endiga ennume 2, abaana b'endiga abalume 14 abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako olw'ente, olw'endiga ennume, n'olw'abaana b'endiga ng'omuwendo gwabyo bwe gunaabanga ng'etteeka bwe liri. Nembuze nnume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, okutasaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako. Ne ku lunaku olw'omukaaga, ente 8, endiga ennume 2, abaana b'endiga abalume 14 abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema. N'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako, olw'ente, olw'endiga ennume, n'olw'abaana b'endiga, ng'omuwendo gwabyo bwe gunaabanga ng'etteeka bwe liri. N'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako. Ne ku lunaku olw'omusanvu, ente 7, endiga ennume 2, abaana b'endiga abalume 14 abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema. N'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako, olw'ente, olw'endiga ennume, n'olw'abaana b'endiga, ng'omuwendo gwabwe bwe gunaabanga, ng'etteeka bwe liri. N'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako. Ku lunaku olw'omunaana, munaabanga n'okukuŋŋaana okw'okwewombeeka, temukolanga mulimu gwonna ogw'emikono. Naye munaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro, ekyevvumbe eddungi eri Mukama. Ente emu, endiga ennume emu, abaana b'endiga abalume 7, abatannamala mwaka gumu, abataliiko bulema. Ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako, olw'ente, olw'endiga ennume, n'olw'abaana b'endiga, binaabanga ng'omuwendo gwabyo ng'etteeka bwe liri. N'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi, obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako. Ebyo bye munaawangayo eri Mukama mu mbaga zammwe ezaalagirwa, obutassaako bweyamo bwammwe, n'ebyo bye muwaayo ku bwammwe, okuba bye muwaayo ebyokebwa, ne bye muwaayo ebyobutta, ne bye muwaayo ebyokunywa, ne bye muwaayo olw'emirembe. Musa n'abuulira abaana ba Isirayiri nga byonna bwe byali Mukama bye yalagira Musa.